Mumawulira amalala bannalotale si baakussa mukono mu kaweefube gwe baliko ow'okulwanyisa ekirwadde ekya kkookolo mu Uganda. Bino babyogeredde mu kutongoza misinde egya Rotary Council Run egisuubirwa okubaawo nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu kisaawe Kololo. Okusinziira ku Uganda Cancer Institute, abantu 36 be baazuulibwamu kkookolo mu Uganda omwaka oguwedde, so nga abantu 214 mu Uganda yalituukidde leero nga be bafa endwadde ezeekuusa ku kkookolo buli mwaka. Newankubadde obwetaavu bwe buli obw'obujjanjabi, naye Uganda ekyetaaga ebyuma 248 okuwadawadako mu kalirira abalwadde ba kkookolo, nga mu kaseera kano 3 byokka bye biri emulago. Kati bannalotale nga bali wamu ne Centenary Bank mu kutongoza emisinde gino egy'omulundi ogw'15 balaze nga bwe waliwo essuubi okumaliriza okuzimba ebifo omunaaterekebwa ebyuma ebikalirira kkookolo mu ddwaliro ensambya, nga basuubira okubimaliriza mu mwaka ogwa 2027. Kyokka beetaaga ensimbi eziri eyo mu bukadde 12.5 $ za Amerika okugula ssaako okusomesa abasawo bakuguke mu byuma bino ebinaateekebwa mu tterekero lino. Speaker wa Parliament Anita Among mu kutongoza emisinde gino agambye President Museveni wakuwaayo obuwumbi 3 mulimu guno, era ne yeeyama nti Parliament egenda kuteeka amaanyi mu kuvujjirira entegeka ez'okulwanyisa kkookolo mu ggwanga. Joseph Kiwanuka bali ku ddembe, ssenkulu wa Centenary Bank, abamu ku bavujjirizi, aliko by'ayogedde.
Olwaleero tukunganye wano fenna nga tulonchinga run oba emisinde egy'obulwadde buno kkookolo obonyaabonyeza ensi yaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, bajjajjaffe bonna n'abantu abalala bajja okufuna obuzibu mu bulwadde buno bwa kkookolo. Centenary Bank ebadde ne Rotary Club emyaka 15 kati nga tukwatagana wamu okulaba mbuno tulwanisa obulwadde buno obwa kkookolo, si mu kansalani yokka n'ebifo ebirala mu nsi yonna.